DJ Miles.
Are you ready?
DJ Miles.
Good boy, honey boy, one top. Na manje uswako mashabiki.
Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu.
Neje mojo na jikuna kuna.
Niko na dudu dudu toa kutu 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 toa kutu kutu kutu.
Digi digi madogo dani wodigi da.
Party after party.
Chapanga jotena na jusi jali atarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na jusi jali atarangi mirakemba bado gari ni gari
Mavu on the beat
Ole manga amangango sindi ole manga amangango sindi ole manga amangango sisi ni
kuna vitu mi upenda ikila mahali mi uenda kitu kini bamba nimependa Nikujaribu tone bado keta weza cheki
Tuva juwa karubisha na lemoni Tuva juwa karubisha na lemoni
Yeah. Ukinitaka na nimekata jua niko maji Zikishuka na wana miss jali Cheki ukinitaka na wana miss staki Ukinitaka na wana miss staki
Unaleta nguna dunda na ujaka funga Mina kuchuno yonguna na kumba na dunga Asite kwa nakabuta na cheze warumba Bada ya kule maspambo zimekuwa unga Umeumbwa Kama goku mefika Stai kuri pepeta Wanyumba na teldo na teveva Jumestunya kuliko nye mebeba
Kata juwa niko maji Zikishuka na wana miss jali Cheki ukinitaka na wana miss Staki Ukinitaka na wana miss Staki
Nakata dania na seti kwa kinyaru Katumbali raru ukimanga kina nyambu Nenda fisa kipara kama buta Buta, nyuma, chika, ukuta Tingiza maduba mdogo sina pupa Adiche aluta masinderi tunanuta Kukata kutaka kwa katatu kwa bukla
Kinitaka na nimekata jua niko maji Zikishuka na wana miss jali Cheki ukinitaka na wana miss staki Ukinitaka na wana miss staki
Supa pikan kam kwa kon Kule pizza dundu na mbosho Mindu kinda jaba kwa mkoko Na ichuma lazma ilan kwa kon Dinda nyanganya dunduka Dinda nyanduwe ukaukuta Namatinga na chondon moguka
Kinitaka na nimekata jua niko maji Zikishuka na wana miss jali Cheki ukinitaka na wana miss staki Ukinitaka na wana miss staki
Oh yeah Hata ukuwe mtamu aje wezi jikula Unajua spelling ya anonymous Unapenda chipo na hunoni
Nikona kutu
kuuliza.
Miles Entertainment.
Dada wanichizisha. Kichwa mbani memea pembe, mauru mujitupa tembe. Posta na wakata wembe, sekete kakue kuete. Pum pum naipepete, slay queen na mtepetepe. Basenge tuwa lenge lenge, suramba na toa teke. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Roma sili anza. Alejandro na Chase songs ni my brother. Alejandro na Chase songs ni my brother. Alejandro na Chase songs ni my brother. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leo na dai tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tuna stretch kama blada. Honeymoon yetu tutakupatala. Honeymoon yetu tutakupatala. We ni mrefu but imani kutumia lada. Si cheki, si cheki. Si cheki then you cheki mini sexy. Si cheki, si cheki. Si cheki atindosi highlighti. Alejandro mlevi usemo kweli. Ana timingi mangoko wamebleki. Nimetokia kisosi na madeni. Ukuta yangu ni mapenti za majeki.
Nikona
kama
Lisa wipati ina holiday. Ni kila siku kuchachisha ya. Lisa wipati ina holiday. Kabla wakati ujaisha ya.
Ustinda kula Merry Christmas. Na mkuje shere na mkose pia kuja na jipa. Na piga shere umekuja umepiga mastipas. Bali kwa shere ukipata mtele pie meisha. Zase matuegele.
Sini kawaida nani ya batu utapatana. Wamedunga bitu kupi na zimewabana. Cheti matu nyanya vile nimechoma.
Lisa wipati ina holiday. Ni kila siku kuchachisha ya.
Lisa wipati ina holiday. Kabla wakati ujaisha ya.
Jackie, you see nite kwenye bash. Na mna budget ya magode. Silipo kutembea na cash. Ataka majosi zote. Ngori niskatiwa. Ateri joni nyote. Naka weni wakwa. Weni wangu sa zote. Vijifanya kuku sana. Wengo na kujemusha maji. Kuku kuku kuku. Mango tumia na watu waroshagi. Sikiza vile naikula. Naikula dwengini walali. Naifanya inakuwa tamu hadi manaibuwa na idari.
Sini kawaida nani ya pati utapatana. Wamedunga bitu kupi na zimewabana. Cheki matu nyanya vile nimechoma.
Mahadarani sombu wakimashuwa.
Lisa wipati ina holiday. Ni kila siku kuchachisha ya.
Ni kila siku
kuchachisha. Lisa wipati ina holiday. Kabla wakati ujaisha ya.
Cheki. Sina juani gita. Demi ya pita, ali divorce na pita, ati tunajua gita. Na kame iva na kitaka senyorita. Kwa siku nisipomona music ya nimekatsika. Kanil kwa handes manzejo wa kezishika. Nikukatema kwanza nipite marema. Nicheki form kane zanguki ya kitu. Nijenge appetite ya kudema. Ni avoid kuhema juu. Juka unaweza, niheri ungesema. Unaweza kuwa meza, ubaki mepanguzwa.
Bas bas tu kamara maringo mi upenda chapa na karimbo
bila ta permission mi chapa chapa na nakanya jana mwaga bila ta permission
anapenda kujua shaka kuna kiroma kenye kamebeba dida kana nikoroga basta ngangaza sadaka tapeleka kwake sister sunday sare mapara monday kuni daradara kipara gizani kuni gwara gwara kanjo angu chapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
basta basta kama na maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila ta permission bila ta permission bila ta permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila ta permission
kito kinenge na misi brayo anika kinembe no ni meze na yo pepe shota na kuapa madapo kula ni mahaka miko meza inayo cover the face destroy the base kama tales and girls are straight ama the base na mwago face maliko malik you want the base
Bas bas tu kama na maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila ta permission bila ta permission bila ta permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila ta permission
mzinga unataka dungia sara kama mzinga unakata ende ya dawa nani walibaki wakipinga gavana si tuko zabe tunatumia dawa tu na tumia dawa tu ya tumia dawa wa ri tumia dawa wa ka tumia dawa na masiro tikidia wana rozi kishikanga changa wana
na sijali ata rangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na sijali ata rangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na
tapika ringa lima lima piga mimba chimba kimba pima venda vimba lima simba zima simba ringa bompa vimba dinga mbinda kinda dinda wako pinga vanga manga shada nyanyandaka uneza lamba bamba bausaka chimba chimba jika bananana
na nisijali ya tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na nisijali ya tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na niki chapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na
poko ya kondika una ya kawa safisha rungwa lafu maliza na madawa usishike tire na manjoti we nawa kula kula sali ya chura kula sali ya swala leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha na ichapa lala adimwage mala ukichoka lala nikundaka lala na wavua kube nanga zine para
na nisijali ya tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na nisijali ya tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na nisijali ya tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na nisijali ya tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa ni chapanga jote na bate after bate bate after bate after bate after bate bate after bate bate after bate bate after bate after bate after bate
niko nani anashinda pasi ganje hapa ni bate hata kama tutake hata mkate mkatanga na maji makali na pale iko ni usijali waita leta nufanye haraka na hizo tako zizange kukwara nambia kite manaita niswara kali ya hinde la fushota kwa chikile kipiki ndoni kiangusha kani mabado ni kipiki uduko mkua makasani kama pina pili ngeze duni mene nani hadi marafiki manafiki chopu nani bate after bate bate after bate bate after bate after bate after bate
wale manga Sindi wale manga, mama ngo sindi wale manga, mama ngo sisi ni
manga, manga mo sindi wale manga, manga mo sindi wale manga, manga mo sindi wakwana zama bibi
DJ Miles. Wale
wacha kushanga, na tuna haya na yu manga, mkujwa jabu nkiri mshashanga, enko na mbuki yangu mkuke kwa mta, tukutesa kila siku vle inafa, usingizi lisho jala siku saba, nguze tu chafu badu na gewi sana, legalize it miti ni dawa, manguko wote wako na umanga, mangati wote wako na umanga, mta zote ziko na umanga, kamu ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sindi mbwana, zama kibi zao, sindi wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sindi mbwana, zama kibi zao.
Nanda imekazwa inyo shikishi, napita nikikata nikisipisi, napika iyo kitu inapisipisi, ukona mina mbulu juan komasi, nakemba wambu shiko njeri na masi, hizo shimo zote mina magi, nakata best William nuso na kisi, tobo wa kasongesho, bikicho, icho icho, kalongongo, nabanono, kilokolo, chambao, kuchengwangwa, kwa grao.
Sini wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sisi ni mbwana, zama bibi zao. Sindi wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sindi wale manga, manga mo, sisi ni mbwana, zama bibi zao. Sindi
kwa mbure nika ni mime za dongs, na leo kata shika tu bila jing jongs, na ring ni kuredi tuka mere kiwa on, na hao mangi uzapo kando wale gize dongs, mangoti mingi mingi kido giri gato, mangoi mingi mingi
DJ Lighter,
Jesse on this,
Sailor.
kuna vitu zijai tuacha. God stroke na mafans madem na shada. KLG na DRL makuta waka. DJ leta wako rake kistim ya jabos.
DJ Miles.
Niwe kia mtu next mwenye tawabamba. KLG wana mwita motangari. Tani dam ajawai ya kungangania. Togi wao ana watengeneza ngambia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Zita ode, linga linga ling, school bell a ring. The girl dem dem a fight for meeting. I meet it, me a give dem teaching. The bad girl dem a went for listening. Buyaka, the one gum no ma. Buyaka, master side bomba. Buyaka, we me shake a vino ma. Buyaka, bad man, let a light.
You wait here, mutu next when you tawa bamba. Shell kid, wana mwita motangaria. Kani dem, ajawai ye kumangania. Togi wa, ana watengene zangalia. Ana wanyandusa.
DJ Miles, everybody stand up. Miles Entertainment.
Now hear this.
Now hear this.
Mary Jane, benye kina bom bom dan ya bin. Siwezi waka kwanza bila gang. Na tuki waka basi kende change. Jicho nyanya na bando tuazifunga. C420 na deli zimerunda. Minyo pedi na uza halirunda. Zile konki mateke ni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole. Apa chezea tona tona dole. Shika kongi na uchorea kothengole. Ita totondoa kujie singo donye. Kana shada kujie njo kingoe. Nimpe rungu wadia chachinshe nandole. Masoti zako kwa bidi ponzo kini pepeta. Nikuro vya turi vile miro vya kithenga. Nikioya muna uliza
Ay.
Wake rizo ywa na woni ita nikiwa ombizo. Esko koko riko ywa na nita kupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta denderu nkuwa na katia bibi ya onjibo. Wake rizo da, wake rizo. Wake rizo da, wake rizo.
Zimani kachikachi, zimani flat. Na cheki sky vila niko hot. Say last competition ni medag. Say last tuko fiti wa life. Moshi ewe utadha ni mini huka. Moshi ewe utadha ni mtalipuka. Lego lezi weko duka. Masiva ni memada ya ni mini mekafunga.
Pili pili, chili chili. Bewanduma, what a lilies. Willy willy, DJ cheza chini.
DJ Miles.
DJ cheza chini. Peke jen. Unga ngano kanda mpangwa kando. Vuwa ndango towa nyoka pango. Zima kando pepe rusha lango. Tema taxi uba gala babo. Mi producer acha ni wasampo. Pizo de shiko ita shiro de niki. Sanif wana kashif vipi arif. Jua kali sana hizi era itabidu meita kalif. 8-time pins of the dawn, number 9. 8-time pins of the dawn, number 9. They say he loves on the red play, number 9. Yeah.
Wah,
kai ri do huku ni mchizi kama tumepika ngoi ni nafili connected kama wifi ni nataka ni kupiga kama rungu ya mazai ni tembe tuna wewe yani side mbaka side yo napenda malif tu ya vile unavyoka napenda mahip tu ya vile unavyovaa ukini kiss tukadili na kumiss girl I'm your mister you are my mister napenda malif tu ya vile unavyoka napenda mahip tu ya vile unavyovaa ukini kiss tukadili na kumiss girl I'm your mister you are my mister
my lady kata waba mina juwa na kubamba na leta ruka kamba kosko beg gata tamba cheki ni nakade mkasupu kamkamba kanini ame come to home tu na mi nakasikiza my lady tu ni amini speed ni ya gari kwanza tuseme Ferrari sina ata fair ni nado ya makali mazigiza gazogo tunamoga tu bahari na uache tu maringo my lady ni kusingo nime come hapa mina day tu tumingo later in the party mina day tu ujigo sita kuwa idol nita kuwa tu kajinjo so utawe sita kupea mamunju lakini morning area nita kupea marungu after that then uta ni itambuyo alafu lady rudi kwenye kikuyo
napenda malif tu ya vile unavyoka napenda mahip tu ya vile unavyovaa ukini kiss tukadili na kumiss girl I'm your mister you are my mister napenda malif tu ya vile unavyoka napenda mahip tu ya vile unavyovaa ukini kiss tukadili na kumiss girl I'm your mister you are my mister
kwa bila meka faja jipodoa napenda iyo nguo yake ya madoa doa koko nimechizi na feel tu vipua leo tu kijani ni lazima utatoa kama tumaini lazima kumdondoa nataka nikutunze kama masai na fimbo nataka nikusuke nikuandikie wimbo my lady kwangu kukupenda ikiweka mdindo napenda iyo lips na mahips iyo umbo napenda ukikatika chingiza kiuno kitunda na mdundo kwela kaya vera na vuta inavutia fisi karibia
kinivukadisia
super my miss nikuvalishe maring kadili tupa moja along to kissing tuko tu vacation kwa boat kwenye sea
napenda malif tu ya vile unavyoka napenda mahip tu ya vile unavyovaa ukini kiss tukadili na kumiss girl I'm your mister you are my mister napenda malif tu ya vile unavyoka napenda mahip tu ya vile unavyovaa ukini kiss tukadili na kumiss girl I'm your mister you are my mister
napenda ukini kiss my miss na bado kuna vile hiyo lips nitakiss maheta come down pia au na wadis piga hata picha na useme hata jeez utapata love you baby nimependa hata hata
Ero ni soma tuna rungu ya jamii Apo sunajua na kuchorea mame Hakuna ajakaza apa mochini manduku Tufu na jitoka panaza adudu Tupo kini toka nyoko nyoko Ju apo kini ngora ni mamboko
Molo kini ngora nyoko nyoko Ju apo kini ngora ni mangoto
Nyoko nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko nyoko
Anjiko mejipaka wanja Kito pep tanju ya kiganja Makuki na makeki za kibanda Na mifuko zimeshona gatu na mabanda Exhibit zimejificha kwa mbosho Na maraba after kujiposi ni kutosho Bata stress nilipikanga na vidosho Kongo sanga mbaka kesho huku ni kikosho
Alafu XM kiingia na waskan Kikishika kikolo kipitishe watagwan Kahuku gunzo na madhako buda utalan Bogi inatatisha makombora za Saddam
Oya oya eh, oya oya ah Ubanganya pandisia boda boda eh Mukoloko mifusia boda boda ah Eti mukoloko mifusia boda boda eh, eh
Tupo kini toka nyoko nyoko Ju apo kini ngora ni mamboko
Molo kini ngora nyoko nyoko Ju apo kini ngora ni mangoni
Nyoko nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko nyoko Ngora ngora ni kucheze kama jingoi Ukisosoka metoko chunge nuke kinyoi Kikulambi ni kuchimbe kama gepoi Supa funge duke ndia ni replace na kitoi Jia kutu, siya meshika mbiro Juya rungu, cheza toka mbio Wendi ojiko, na unacheze ya diro Una marol, ay, inacheze ya kilo Juwe ni smarter, na kucheze ya kio Ina office, kuja kwa kesio Uko 50, ina kwa kia kio Mongo zano, mtongo zano Mkutano, cheze bano Niko vale, niko ngano Nina ngori, kako galo Kini toka nyoko nyoko Ju apo kini ngora ni mamboko
Molo kini ngora nyoko nyoko Ju apo kini ngora ni mangoni
Nyoko nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko 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 nyoko,
nyoko nyoko DJ Miles
Zetize mkori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Pull up!
Hey, right about now, mnapelekwa na ring na DJ Miles from Miles Entertainment. Hey, kabisa bana.
Kaina washa na chapa micha ras. Kaona daro kunyuma anza mwans. Kaona osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka ndo yu akambo. Kini poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikaze ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fozali usijikune ndugu. Kaiwezi pia unazana jisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf neza za mandani otero. Tup tup na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Tani uwa Dizen mkori na kiwa jaba
Idole.
Kukumanga weni kukutaga
Idole.
Amba lulu mina penda paka
Idole.
Uku area lolo tailamba
Nini kuskama saba mora Atu vajuka sita na ma Idole. Makada shankati sako ja Mkori na wena uza bishada.
Everybody stand up.
Idole. Mkori na wena uza bishada.
Niko haya na sizi meyongwai. Hapa kondaye kuna nuka njoti wae. Ikuseke neza washa tiringai. Ani chafi ni mtaro yani dark inside. Nasikia harufu, harufu ya kishada. Sasa ni 420, tuka washe shada. Kaka leta nari, nilipue jaba. Nazikishika sana, natema kawada. Kitinge kike, kitinge titikika. Getinge titike, getinge wike, getinge titike ka.
Shita,
getinge titike.
Dizen mkori na kiwa jaba
Idole.
Kukumanga weni kukutaga
Idole.
Amba lulu mina penda paka
Idole.
Uku area lolo tailamba
Idole. Nine kuskama saba mora Idole. Hato vajuka sita na ma Idole. Makada shankati sako ja Idole. Mkori na weno za bishada.
Chamba miti wamepigwa saba. Haga imepitwa na mkamba. Ata mimi kwanza sija anza. Leta cake muradish ni kuchimbe. Twende che na simbe na kichile. Peke jeng madhende sindio zile. Piga kombi spa ina kichoki. Kani kuchimba hapa misitoki. Adi salo ili mwaganjoti. Wacha balo mahaga uzi sosi. Nina kano msipa wende osi. Siza jamdo zimeja kwa moti. Nione kano msupa unapongi. Adibake miwa kulia kwa koti. Kakimbuzi ni mpandile mashoti. Kani nyama kuja kuzisosi.
Suma sana hapo utakeko na mi. Suya tina chocho utakeko dati. Oma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama dore mi. Dore mi. Dore mi. Dore mi. Kama dore mi. Dore mi. Dore mi. Dore mi. P.O.U. Pida waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa loop. Inzi atanipea panu ati nioshe staff room. Jaribu vile utaeza boro usidozi mapema. Alafu after me chuseke kitong kwa meza. Kieja ni ya mabati basi kelele sitaki. Fimbo jom zito hata itoshei kwa kaki. Vile ngome na chuna wacha isonge karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila sauna. Kani ganji misi nasi nda kuteka tunaluga. Kani sura we huna jomi sijali nda kukumba. Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tingekeja nda kuingiza na diro, brida, utiro wa Kenya muna mastingo. Yo ni nyonya sana menigoza big stingo. Chiba sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama dore mi. Dore mi. Dore mi. Dore mi. Easy kama dore mi. Dore mi. Dore mi. Dore mi.
Nilianza kuna na nyidu kiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambi leo tuna mbugi ya kurombo sana. Wachani, ema lema look. Wachani kukembe kembe Alejandro, Morio Anzenza. Mara kwanza nito wakutunda ni Avenda 69, missionary na whichever. Whatever, however, and whenever.
Mini fisi na surumi hata kilema. Ngoti na icheki ndani ya cinema. Najua safe days zako za kalenda. Come, come, kebu mwaga tena. Nilikuwa jiga luta mia Mandela. Alejandro yo, Zadi Fatela.
Chuma sana hapo utatekwa mami. Sia tena chocho utatekwa utati. Kuma numa nite basenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani.
Hapa bana ya manoko kwa finale. Na wanga wasipuongi kango ndani. Mi wabubu sana sana kango kazi. Tayari wanadachi mini mpane. Na mko shua jona fika kicheka. Fika kicheka. Fika kicheka. Fika kicheka.
Mabana ni mafume nale ndani. Chunguza kajaba cheki bati. Nikidunga nege juu nikati. Cheki kina masi sisi lati. Zungusha mahaga lefty righty. Na cheki mamini lumku dati. Zimeshika zimerunda niku nasty. Kumeja tumushi na wanati.
Hapa bana ni manoko kwa finale. Na wanga wasituongi kango ndani. Mi wabubu sana sana kango kazi. Tayari wanadati mini mpane. Na mkoshua jona pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Hapa bana ni mo.
Hakenga negete juu Kenya siyami. Ya mbebe ya kizungusha mkuzi ndani kwa ndani. Niko daro ni menyanya ifijie wazazi. Zeti shot piga joke sore nyaru sitaki. Kande kada kande kada chora saba ah. Kande kaka kande kaka mkuzi nari ah. Bila nakatika boss ah. Kuzi to school ah.
Hapa bana ni manoko kwa finale. Na wanga wasipungi kango ndani. Wabubu sana sana kanko kazi. Tayari wanadachi mini mpane. Na mko shua jona pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Papara ni mo.
Fiti ni fiti adi Samantha na kunyandulia. Mamoshi moshi papas mina unguza. Atis leki pungi na gezanga punguza. Nakani mtoto wa mati yangi nitachunguza. Niko riet niko riang niko liet niko tiang. Suku wa teku wa sesu wa toku. Hakuna uba ima ya panda tu. Moga vibrate, jaga kama
tupana ni manoko kwa finale. Na wanga wasipungi kango ndani. Mi wabubu sana sana kanko kazi. Tayari wanadachi mini mpane. Na nko shua jona pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Papana ni manoko kwa finale. Na wanga wasipungi kango ndani. Mi wabubu sana sana kanko kazi. Tayari wanadachi mini mpane. Na nko shua jona pieka kicheka, pieka kicheka, pieka kicheka, pieka kicheka, papara ni mo.
Masi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nduke bash, bash.
Sungu na mkamba sisi clash, clash.
Yui ya na makuku ya ni bash, bash.
Bash, 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 bash.
Oh, bala, 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 bala.
Yo, what's up people, what's up Nairobi, what's up Kenya, it's your boy Christoph Luya Rakusia. Now na skiza mixer DJ Myers. And I drew my candy mama.
Mama si wana taka nende bash, bash.
Machali wana taka nende bash, bash.
Sungu na mkamba sisi clash, clash.
Uya na makuku ya ni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash bash tunapiga bash bash. Baby bass bass usitoke bash bass.
Kwa mdomo ni mejaza machuinga mna gut. Mashori wakicheza ma ping pong na ass. Mafela tunazimosha kajiko na gas. Pigia kina niko timo na mwes. Bash bash tunapiga bash bash. Baby back it up minapenda that ass.
That ass ina bounce marvelous. Usiweke back minapenda ukirivers.
Leta ma drinks na makoro. Kama na bleki basi wacha dema do. Bro kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Ro kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Ro mamazi wanataka niende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash, clash.
Miu ya na makuku ya ni bash, bash.
Bash bash tunapiga bash bash. Baby bass bass usitoke bash bass. Bash bash tunapiga bash bash. Baby bass bass usitoke bash bass.
Nasikia kuchinji ana. So I'ma go have my girl kush with her bash. Nasikia kudandiwa. Hear the hot Christoph atakuwa iyo bash. Bash bash leo ni bash bash. Night itakuwa ngori. Leo mimi naitwa Njeri. Nataka kula Mluya baby. Milkshake brings all the boys to the bash. Ninjo yule dame, yule last. Ninjo egg game, uwezi touch. Nisi chezi, si chezi na trash.
Mamazi wanataka nende bash,
bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash, clash.
Miluya na makuku hiyo ni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass.
Yeah, mara this easy drinks tuna flash. Na mara this easy shash tuna pass. Na mara this kani crush una blush. Na mara this kani snack una smash. Hashtag ni leo kamenuka. Na zimeshika, ey, aluta. Kakinuka, yanks na matuta. Sababu hiyo wiga katupa. Wacha gugo anatubaba. Ile time Buddha amelala. Lakini Buddha utukaja. Ile time boy Charles in janja.
Mamazi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Sungu na mkamba sisi clash, clash.
Nuhia na mapuku hiyo ni bash, bash.
Bash, bash, tunapika bash, bash. Baby bash, bash, kusituke bash, bash.
Boy, any boy, I'm tough. Juke to sana, yeah, you know I'm star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba reading, I'm ka fricy conja. Ha, vivo, wana sugar. Bro, nini hiyo umeva. Swaga bala. Niki shika mic, pala my damn wana. Swala la la. Ha, ha, ha. And I'm only getting started. Crazy, not retarded. Rubies show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. So I'ma go hard, I'ma punch up with short toe.
Bonge, bonge, bonge la hewa usi yonge. Bonge, bonge, tuna wapa magi longe. Bonge, bonge, bonge la hewa usi yonge. Bonge, bonge, tuna wapa magi longe.
Ni yule headmaster karibu darasa. Leta nyoko nyoko nyahunyo na chapa. Rarua hizi traki handizi na chafua meza. Changa, ha. Sina pesa kwa kibeti, sote kwenye banki, muna implanti. Funga biashara kama haileti. Kasalo kako kwangu, nikapeti. Ni yule boy, wakange mi. Ulizia pale, kwa waboni. Mgenge halisi, yani tangu zamani. Bad boy, au pia baba watoto. Mzee wa familia, kama jomo. Sipendi mizozo, sifanye mtuaji, unakula kokoto. Nadunga madigaga wakidai za macho. Chonjo, chonjo.
Change. I make him go banana, zime baki, me baki, wa meze ndizi. Give him a run, give him a run. Wakimbizi awatagwan. Sijali kosu kupiga mbizi, misi celeb. Bane na msupa na itwa kiki, mpedi ya go gaga. Zema dikaga kama gaina. Sita futi pini, papa samba msupa, shuka nita pande. Backstage, quicky quicky. Juma zeni na haraka. Kwa box sabaraka, kinyangunya chapa chapa. Nika msabu, sasa mpoto amekata. Alitaka, amepata. Chora namba, toka keja akitembia kama bata.
Na muke na mabambulas Kipunye supunye ske vandulas Angini isha Kenari big repeat.
Oya 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 oya. Mi uneza nita katilu wa muneza nita kwa kombo gini kimonyoski. Dila kusako ina kikiri ya representing. Right about now muna pule kwa narieng. Na DJ Miles from Miles Entertainment. Kabisa bana li.
Kata nile bewa nje ambulance. Kisho na muke na mabambulas. Kipunye supunye ske vandulas. Angini isha Kenari big repeat. Taka nilewe wente ambulance. Kishonda mbuke na mapambulas. Kine shika niske Pasa yende taka leve de.
I need an ambulance, I need a gal dem. We want select a bandi anthem. Need me a doctor to come on the clock. Cause this gal a killer, she murder, she raw. No woman, no panty, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum.
Tis me,
kesho ya mungu na mapango lazi amelali kile shika eske sasa yende taka leve
jana nilikuwa na shida mingi nisha sisot niko busy ndio na kunywa ndogogia si lazima leo
nikunywa ndogogia
dunda nilinga na miguu nataka nikitoka wani bebe chuchu leo ni siku yangu ya kamweso
Ile design ya revenge ide ide leo ni na bide
thanks na my yanks thanks na my yanks we come sine kona thanks na my yanks we come tu sito kona thanks na my dem we come sito kona thanks na my dem we come tu
sito pewe zile ndoro zile ziufanya mini go hadi moro zile ziufanya tunakosa mamoro sneak pe morale I'm show sidoro baby gurumisha isonge nikuwekele kama carbon paper leta jambo kukusa fanya mambo hadi waya ishike mitambo juu hii bunde imepeba mboro goto rungu kienyeji hapana gedongo hii bastola imepeba mboro goto rungu kienyeji hapana gedongo bada manado
kona drinks na my yanks drinks na my yanks we kamo sine kona drinks na my yanks drinks na my yanks we kamo tu sito kona drinks na my dem drinks na my dem we kamo sito kona drinks na my dem drinks na my dem we kamo
Niko na kamu tu, na wengine wanadai kukamu tu Waiter, letter, ziki kamu tu Marinate, marinate, niweke mutu Wamlambiza, wamnyonyezi, na malalezi Niko drinks na my ex, alifanya poa tu Kuni ex, siku hizi na kuanga tu Drinks na my ex, na mapati ya subuhi si lazima some sex Baby mama ako hapa, anadai weni ex Laleza, wamlambiza, marinate, marinate, niweke mutu
Niko na drinks na my ex, drinks na my ex
Kasiradi nipate ni machila kabinti Form ni mingi hadi ya nashanga na sisi Kila siku ya wiki Dead tipsy na nikigendo na blow it all on the biscuit Jack DJ mi na blow me on the henny We started out slow nilikuwa jemi lazy Ish too crazy kukumbuka siwezi Nilijigendo mju ya bed ni meplexi Sima so ni mangire Zime nice Dem moja wawile Zime nice Na mataska mapile Zime nice Mare kwanza ya pile Zime nice Sima so ni mangire Kama pile, zime nice Mare kwanza ya pile Zime nice, zime nice Zangu zime nice, zime nice, zime nice Zangu zime nice, zime nice, zime nice Zangu zime nice, zime nice, zime nice Zangu zime nice
Nipe beat, nipe micro, tesi kalamu Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu Juu nateka mali kama Boko Haram Na ikijipa basi nita wanalia karam Bash mara that that, tunakuja chap chap Tunakuja na gold, ite ipaka tap tap Ati, shorty wants to take a snap Shetua topa, shanika ni ya lab
Sima so ni mangire Zime nice Dem moja wawile Zime nice Na mataska mapile Zime nice Mare kwanza ya pile Zime nice Sima so ni mangire Zime nice Dem moja wawile
Nimechili na diba, juwati ukombele wako maji kama tap. Na kesho niko wax, babenye zime nice, itabidi nime flash mdosi. Aki call back, aki anani siokoti. Niko kandia ufa na kelele ya mboki. Kama ni mgori, basi kesi badai. Wawo niko cloud 9, wase niko high. Sima soni mangire, zime nice. Demoja wawile, zime nice. Kama task, kama pili, zime nice.
Batman ting, Batman ting. Batman ting, Batman ting.
Sura nzuri ya mevai, kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukiimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai, uko maji high dine. Takukata walai, tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Wabebe, stilo, wabebe wasikia. Wabebe Skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia.
That girl, she a bad and she know. Check it villa many mad as shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kaki nyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanza ibiti kigonga. No life fine, girl umeni roga. Ume stand kama tatu to the ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana paki waki slim waki konda. Wasikia tuma, ouch to be donda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunakwash na pireza. Big tune kwenye glove wanacheza. Wabebe,
only one yellow, I know. Only one yellow, I know. Yellow was here.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Kumbuza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jona bambika. Kama nili vegu ni pato mepika. Kama weni maigu ni pato mekisha. Sura za mababu mazezi natisha. Na kama wezi moni jabili napisha. Itus inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabedi. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Kia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale lfanya sige zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha dizina lipuka. Tutamuru sashe zinae kaboka. Piga muru dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chatisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yofupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji, na jomla pambika. Ndede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila atakoma. Kama ni noma, ite basi noma goma. Kama ni goma, noma, ite basi noma. Only one dilo wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Nina washa koro na mambanga mina bonda. Nina cheza solo, nina right ya na donda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama, kama, kama ni mesonga. Usidunge black, blue, black, joto. Wana piga nuru, nimeshinda loto. Wana sikia wivu, nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji, na drum na babika. Kujia imedani.
Oya, 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 oya. Mimi unaweza niita Katilu ama unaweza niita kwa Kombogi ni Kimonyoski tila kusako ina the area representing. Right about now mnapelekwa na ring na DJ Miles from Miles Entertainment. Kabisa bana jo.
Libido, all along tuna scope. Libido, uko low libido. Libido, all along tuna scope. Libido, uko low libido.
Kakisi mama joguta mishushe zede mizigo. Pongi sijayo ndokia labda kwe na mashiro. Alitoka boys awa tikesi ya pa low libido. Na story na treni luchu mwaga bila kipimo. Formula njote alafu na chorea majani. Vako kupiga grisu kiwa solo kejani. Magizani feelings za chuma lala ndani. Na unajichota vile bado benka toto kajirani.
Nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu. Nimanduru, wuuu.
Jogoma iko set, bado na wapiga road. Tunazidingi za doka kwanzi bado zidi dose. Negezi li daddy after jegi zime dose. All along tunasowe, low libido. Uko
low libido, libido, libido. Low libido, libido, libido. All along tunasowe, low libido, libido, libido. Uko low libido, libido, libido. Low libido, uko low libido, libido, libido. All along tunasowe, low libido, libido, libido. Uko low libido.
Niko mito na tuchipo tunakata tumalejo. Niko lojo na kashiko na kachapa tukinego. Na kambengo kako low libido za gwado. Na kinyoka kina sumu sona baki umedivate. Kako bless, bless. Wezi fika date wata guan kana tingisha. Pausisha things ehe. Pati bado tunakula tuvako. Na dadako wako basha na kulwa tutako.
Kula like ni mboto ina die. Na kabiti on my right. Toto piti kako fine. Kashawika nika ride fine baby. Lately ni unice nkiku cheki. Kwenye mini sketi kwenye booty shorty. Fanya team za minds ina reporti. Ni lines kasi vibes tupia mshia kwa fine. Na mafisi wakidai kaza macho lafu zidi tupa vibe tupa vibe.
Jogoma iko set bado na wapiga road. Tunazidingi za doka kwanzi bado zidi dose. Negezi li daddy after jegi zime dose. All along tunasowe low libido. Uko
low libido, libido, libido. Low libido, libido, libido. All along tunasowe low libido, libido, libido. Uko low libido, libido, libido. Low libido, uko low libido, libido, libido. All along tunasowe low libido, libido, libido. Uko low libido.
Juzi dunda ni mibliki ona dhuga to andiki ai ai. Tulikata maji buda siyo kiki gai gai. Cheki njege juu ya meza akidinki. Kasi banshi buda boss nigekuwa tungi nyota. Kama uwezi rada morio anza vako za kangata. Penye moshi panashada penye utu toa kutu.
Warembo woni taka na wakuta na manga. Maboy wale wao washaweka lawama. Design na zichapanga mbaka tuzi na lala. Juu mimi siyo bani sezi wanyi madawa. Kafiri firi na chana washa jona bista. Mi daktari penkila bado nina watuliza. Ni ite bivile no handle bila kukumanga. Kuna vile maloli washa anza no wananga. Mina bengi sharem nikikakuta yen. Na mkoba mayang amebeba vile so ni peke jang. Baka mapema nye guess what. Nduru za kwa minika.
Nimanduru, 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 nimanduru.
Jogoma iko set bado na wapiga road. Tunazidingi za doka kwanzi bado zidi dose. Negezi li daddy after jegi zime dose. All along tunasowe low libido. Uko
low libido, libido, libido. Low libido, libido, libido. All along tunasowe low libido, libido, libido. Uko low libido, libido, libido. Low libido, uko low libido, libido, libido. All along tunasowe low libido, libido, libido. Uko low libido.
Nimanduru.
Miles Entertainment, DJ Miles, run it, run it, run it.